Raindrops Music.
She party on a 40
ZWAP.com.
Mutemba, Mutemba.
Yeah, yeah.
Mwana wa mpezeni alongside mwana wa mkomboni.
Mutemba, Mutemba.
Very bad.
The Zambian Dole.
It's
Jay Cash. A pile so.
Mutu wa godi usi wandi wapenda, unawamira puanji pa WhatsApp uiwe. Kamwe ya godi isi wandi maloza, inawamira puanji pa Facebook. Maria ni wapatu pa muziko maplofa, pikicha naika mwenye. Johnny ni wapatu pa muziko maplofa, pikicha naika sungu. Anyamada mumaenda na mendo koma pa Facebook, munaika mabima. Azimai mumagulisa chikanda koma pa Facebook, chikeni na shawama. Profa wapikicha ni number plate, monga ya benzi na kolola. Magero di maona pa WhatsApp, ambili jape ni vimbaya mbaya. Profa wapikicha ni number plate, monga ya benzi na kolola. Anyamada mumaona pa Facebook, ambili jape ni vingere ngere. Mapolofa wapikicha, mapolofa. Mapolofa pikicha ya, mapolofa pikicha. Ambiri jabe ni vimbaya mbaya. Mapolofa pikicha, mapolofa pikicha ya, mapolofa pikicha. Ambiri jabe ni vingere ngere.
These chicks be too fake for real life. Walombo welele to the almighty. Fake dippy but you try and be my wife. Wala wala koma Facebook ni malike. Nifuna uja weni nao napa dippy. Not you 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 wani kwezeka BP. Ija picture inamu kwezeka CV. But imoreali ya moneka fimbi fimbi. Muzaka pia kuhipa wa shaitani. That's why wagai wakatea the irani. Pro pick ni bima moreali wala. Ati unkala kabulonga oli mukamwala.
Profa wapikicha ni number plate, monga ya benzi na kolola. Magero di maona pa WhatsApp, ambili jape ni vimbaya mbaya. Profa wapikicha ni number plate, monga ya benzi na kolola. Anyamara mumaona pa Facebook, ambili jape ni vingere ngere. Mapolofa wapikicha, mapolofa wapikicha ya, mapolofa wapikicha. Ambili jape ni vimbaya mbaya. Mapolofa wapikicha, mapolofa wapikicha ya, mapolofa wapikicha. Ambili jape ni vingere ngere.
Mapolofa wapikicha ya, yanga kudabwisega. Ukamuona pa yauna pa Google na pa BBL. Ni Jennifer Lopez. Kumana nae siya tuolo vis-a-vis. Pa profile peka peka. Kuito choka kanongola ka. Manje wa muona laifu. Muntu shape monga orange wa ila sama toothpick. Kumfeshi kwa kakweka monga alisa mfuti. Ndiye pa jazungwa makambiratu kuti the most expensive thing is pretense. Tieni tiwone tisazipala fikumba vambere renga tisiva kuti ndisambuzi. Koma na diabla nasongani.
ZWAP.com.
Profa wapikicha ni number plate, monga ya benzi na kolola. Magero di maona pa WhatsApp, ambili jape ni vimbaya mbaya. Profa wapikicha ni number plate, monga ya benzi na kolola. Anyamara mumaona pa Facebook, ambili jape ni vingere ngere. Mapolofa wapikicha, mapolofa wapikicha ya, mapolofa wapikicha. Ambiri jabe ni vimbaya mbaya. Mapolofa wapikicha, mapolofa wapikicha ya, mapolofa wapikicha. Ambiri jabe ni vingere ngere.
Zambian.